with the second highest debut on the hip hop. Kane is in the building.
Eke age ya fresh ya cut kwa mapiti ncha shortcut fatwani vatani kwele fachati nkwele katowo ni kale za machech eke age ya eke kufiki baba ni kale na mapanga matuthpiki ulikala na kuswala ni wa traffic gege miaka waizi waizi classic kwa yaka kiluba kampama mitwi kamunani uzinga minuana jaboy jaboy kikiwana jaboy kigayana tuza kuruana jaboy familia mbigirato anitaipie vanga mwarilato nantaipie pilire mgeto ntaipie aleko na kupanga mamento yeah, I'm ready for a war, come again. Me I'm ready for a war, I can fight again. Yeah, I'm ready for a war, come again. Me I'm ready for a war, I can fight again. Bani saba ni tara ya msiari, bani saba ni tara ya msiari, na babulani kazazi ka msiari, katuongo wa wasfare ya kulila nyuzi.
Bani saba ni tara ya msiari, bani saba ni tara ya msiari, na babulani kazazi ka msiari, katuongo
wa wasfare ya kulila nyuzi.
Bani saba ni tara ya msiari, bani saba ni tara ya msiari, na babulani kazazi ka msiari, katuongo wa wasfare ya kulila nyuzi.
Music.com.